I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen. Amen. I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen.
Amen.
Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda na ogopa, na ogopa. Umenibariki, umenibariki, yeah. Afya na uzima, umenibariki, yeah. Ulinzi dali, umenibariki,
yeah. Yako bado ni strong na siamini zile favor many favor I say na siyo mimi. Same time Masi alitoa ngoma ya shule, nikelewa kumbe unanipenda ngaburi. Mapenzi ya ukweli God na siyo diko. Nitume basi nishie baba basi diplo. Nilikuwa outcast kama Andre na Bibo. Tunge dos njama time na mawikendi. Na times it felt ni kama wewe unipendi. So why me? She doesn't deny me. They wanna try me, na kutolea malaini, na kupenda zaidi.
Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3, ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa. Umenibariki, umenibariki, yeah.
Naitwa God's love.
Afya na uzima, umenibariki, yeah.
Everything yangu na kutrust
na kila kitu.
Na every morning kwangu na kutrust kila siku. Wakiniona, wanakuona direct. Love language kwako, ni perfect dialect. Now in a good mood, so na pigalu. Uko present daily, awezi pickaboo. Chapter upon chapter, boss na pick a book. Ready for whatever, so na pick a book. Samaki amejitolea basi, pick a hook. Namba yako direct, so na pick a tweet. No weapon from the gets me, wana niandana. Atuta kubali, shinda zita nyelema.
Ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa.
Asante.
Umenibariki, umenibariki.